Wahleka mnganami, wahleka mnganami, wahlina waveza mazinyo, walingisi silwane sifuna ukungiluma, yesabo silisa.
Izolezi zindaba,
izolezi zindaba, engangizibone emaphosheni.